in my bed.
Kwesentia okukua omutima gwange ma baby mulinka kasantia baby ntina otolinga bali banyanyo banyuno nanyo ebya love nalina bitamuli wankuba nyo kangukuwe mubanga sirina kyakola omutima gwange musufu ngukuwa gwe yabala kankwesige baby ebya love nawo zungana zungana kemfu nyono sichazunga na kuongo kumwa no mutwe kamalaika kange katinka funye na kuwa bahati breaker omutima gwange nalina kuba kwasa na ye mwe mulumya ne mitwe kemfu nye aliso kompuliti uzubu mutima gwange munafu genjogera nawe mbikakasa omutima gwange munafu Yeah, kanyanguwe mpakinga Hagayaye kanji tuve wano Omutima gwange munafu Yeah, gulijola gagwe nuluwayo Eno omutima gunuma Yeah, mama nivakuntuteko Omurunji wange Yeah, kuwango shana na kafesi Na kafigako Wantamia balala shuwa rensenze Siri kuchawa Nako Zungana zungana Kemfu nyono sichazunga Nako okumwa no mutwe Kamalaika kange katinka funye Nako wabahati breaker Omutima gwange nalina kuba kwasa na ye mwe mulumya ne mitwe Kemfu nye aliso kompuliti Nkwesentia okukua Omutima gwange ma baby mulinka kasantia Baby ntina otolinga bali Banyanyo, banyuno nanyo Ebya love nalina bitamuli wankuba nyo Kangukuwe, kubanga sirina kyakola Omutima gwange musufu Ngukuwa gwe yabala Kankwesige, baby Ebya love nalina kuzungana zungana Kemfu nyono sichazunga Nako okumwa no mutwe Kamalaika kange katinka funye Nako wabahati breaker Omutima gwange nalina kuba kwasa na ye mwe mulumya ne mitwe Kemfu nye aliso kompuli